Yeah. Ability. Back again. Yeah. Twende shuleni.
Golden Mind Records.
Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Wamkapo kuchapa rafiki awe kalamu na kitabu. Wachana marafiki wanaokupotosha. Wachana marafiki wanaokupotosha. Masomo ni mazuri kuliko umaridadi. Soma kwanza msichana utaona utocha. Soma kwanza mvulana utaona lejipaka nusura ewa. Zungu. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Kumbuka ni wengi wamekosa elimu kwa sababu ya karo. Ukipelekwa shuleni, usome kwa bidii. Mzazi sio mjinga kuzitoa zake pesa. Ujui ameiba ama ameua mtu nia yake ni kutaka mtoto asome zegemeni. Ili mwishowe asijipate mashakani. Asijipate mashakani. Yeah. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Wengi wasichana wameonjeshwa sumu. Imekuwa tamu kuliko kalamu na kitabu. Baadhi yao hawaketi chini kurusha lichosoma. Miani kurandaranda kama upepo mtaani. Na kusababisha wengi wavulana kujikuta mashakani. Kujikuta mashakani. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Chunga chunga msichana, jiepushe na majitu. Wenye meno makali, ashiotisha mdomoni. Maneno yao matamu kuliko hata asali. Yeah. Chunga chunga msichana, jiepushe na majitu. Wenye meno makali, ashiotisha mdomoni. Maneno yao matamu kuliko hata asali. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Life is so expensive and so painful without education. I dedicate this song to all students of Kenya. Shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Unapenda shuleni, umeenda kusoma. Jiepushe na raha, nana sasa dunia. Jiepushe na raha, nana.